the young prophet. You feel pain, man. Life is so hard.
This one record's crazy, baby.
Uwa na waza, ingetokea wapi. Na kama ingekuwa kwanza, jeni ingeacha wangapi. Wezangu wanafidi, mina shibia makapi. Si ulafi, nimenyimwa paka milati. Nimejichanganya mipira ganja na lati. Mama njoo uone mende kangusha kabati. Kina ejigamba, kwa kupata buku. Wenzangu wanasaza, wanalani paka kuku. Life is so hard, take to the head. I find to get the way, what I'm ready. The daddy prayer, shida zimekuwa prayer. Naepuka malazi maskini nani nyemelea. Kibubu kimekata, namba zisomeki. Kila nachoweka wamelofi paka chenchi. Na think it twice, bila lengo kuu. Shida ningejila na kifoni interview. What's up?
Ayo wiso, kapovunja moyo.
Yeah.
Cause life is hard.
So
we need to be strong.
Kamela inachenga kacha nimechizika. Popote mina enda na waza michongo. Siwazi nyeti nanuka uba ili zaidi ya mange inachenchi. Falusafa mwenye tungo idea azele weki. Akusomeki kudadadeki kila napokaza. Apa kaziki maskini mwenye upeo ila tatizo liziki. Mabisho wamita wamezoea kunga. Kukutizo ni ugali siyo bei ya mkwa. Napiga magoti ishala ya msalaba. Na muomba Mungu anisamehe mara saba. Sabini najiamini mimi. Siku na ingoja nami nitakuwa mumini. Nitatoa zaka na sadaka na itakuwa ya ukweli kwa Ibrahimu na Isaka. What's up?
I will be so.
Yeah, we're praying. Here we go. Yeah, coming again. Yeah, we're praying. Here we go. Yeah, coming again.
Like the king. This one records crazy, baby.